activism can you let? Rubeshele nini mas activism can you let? Ngiyadlala noma cha, mandlala ndlala kanje. Noma dala uphethe imithi, uphethe umndeni. Noma dala ushela kanje, uphethe imithi. Noma dala ushela kanje. Wayibuka emehlweni intombi yavuma. Asazi noma dala uwenza ngani na. Asazi noma dala uwenza ngani na. Kungasambe intombi yochepa phambili.
Why did I